kalireni nebibya mumanyize binyumya bijja bisengeke abampagidde mwebale mumpadde amaanyi agali awamu ng'engalumi ennyama kyenva nena sootulumba yiyiza ebibagwana so ne mutuntumba muketalo katimba banja kimu temungi wa mubisa emyoyo ntuukirize katala lyange lyantuma balungananga bazadde bannange musembere tukaba gaffe ensi tukyayeruna abaagalwa betuzadde bonna bagwenyusa ekikyotalaba nze byamazeeko ebyewungula tunuulirako kati we beesiba ebiro bino nti gwe mulembo oguliwo kugambe binsala pedo okundisha olwobukete nti maama boolesa figa n'okyuka n'omutunuulira ha n'obulako okwoza ku munyi ayita kulinga ye masagga abazaala tulabye uno tuzaddemu enkucwa eno ez'okugwenjuka n'ebulako we ogumu waza gwaki mukama tuli kugwembuza okubetententamu laba ate mwami wandiga bawalampa ennyumba naawe abalenzi bennyini basazeewo okkunama simanyi oba etulazaawo ensimbu basewa palansi n'atambula ng'agooma nendo n'omugamba kinga bwe mulembe sibe balansi eyakwalula amanya esiridi wonaye abange kati tukole kiifo okubona enkwenge anti kyetu kyafaye twekwasa byabazungu abo tibebyonoonya abaana naye abange buuza tukole kiifo okubona enkwenge anti kyetu kyafaye twekwasa byabazungu abo tibebyonoonya abaana kirowooza omuzadde bwalafuba n'akuweerere gundi kwati bwensonyi sukuulu fiizi zimukaabya oluguje buli kimu nga kyakaweereege baana baffe musaana kwekomako omuntu saasira efiizi ezo zemuyonoona oluusi obudde mu mabanja ago omwana waafuna ekitangaala kuba omulembe oguliwo omwana waba tasomye yenseekalubanga bw'olaba olwazi akanyama akalungi bambi n'okayitako kitawo ow'enja fiizi za mwana bambi n'ofumbubira oluwumula ne lukwako oluusi ng'ofunye kitundu ekiramuokera na wanca ogende weegayire esigadde n'azireeta kwangu ewiiki wayiteemu ng'asonze nti bangobye baagala zaaluremu oba wakazisonda nga yewuuya zetali nnya nti bangobye babanja balansi n'owulira ng'okwawuuya ate ng'onookola gye baalugera eyewe ez'omumba ebyo nno byandibaddewo amazima naye betuweerera nga mutulaza omutima omwana n'omugambako omwana wange osaana weekuume nga bimuyita ku mutwe ne weerekereza buli kamwasoma omulungi ekikubuukako nno nga zina lubuto abo abalenzi ogenda owulira abasiba beekatankira njaye n'olowooza omusimbi gw'osomba abazadde bannange tuli ku nnaku yiinaye abange kati tukole kiifo okubona enkwenge anti kyetu kyafaye twekwasa byabazungu abo tibebyonoonya abaana naye abange buuza tukole kiifo okubona enkwenge anti kyetu kyafaye twekwasa byabazungu abo tibebyonoonya abaana seyolekedde mundubi zikati nkuba mulange eri gavumenti yaffe wano wasaana w'amagezi kino ndeeta kiteeso nsaba mukiwagire tutaase uganda yattu buli eyeenyigira mu bikolwa ebyonoona abaana abonerezebwe nga bwekigwana buleme okubeera bamusibe byayi lulumirwa ensi yattu mbalajanike ku ludda lw'abazadde embuuzi otegese otya omwana akule n'empisa nga ddala nnuŋŋamu nyukira ennyonyi enkulu yeetendeka obuto okubuuka bwe mwambala mirimu ekyekinge omwana afuluma atya ng'omwegesa amaaso ng'asibe zibbalansi omuzadde n'otanyega yeekapise mu bumini gwe nende n'osuuta linda ekidiira gwe kuyita obukunya teryasimba binyeebwa chikwata kotu kilize katala yo. Tulioke tunyumirwe Uganda ya fama kura. Na balida omba tutendo kumanya. Na yetu koye bintu vya fujo. Yetu koye bintu vya fujo. Mulongo sama isa gamwe. Mulongo sama isa gamwe. Abana musasira bazade. Abana musasira bazade. Masaka na mwenyeze. Mwemu bintu vya fujo. Obutasoma mkulungo kuze. Bana bafete mgayara. Sibavumye mabulide. Bana bafete mgayara.